Wapi Flexi aya kina kizo ready for the bang ni tugo twa mukurya show ni dutusha mukuba soba ni dutinza motkumba cyane tujuka gahunda rituma shuru turu tunga mabyeyi uko igikonto ubona ambiance bavuga kwejo habarabe ejo ntituzapfanira ha yeah Ibyo kuba classic Ibyo rwose byo nanyinyanye Nubundi nagikwe Kukabageni bose babyariwabiye Gusa kuvara sitombora Nuwo byanze arakocora Tubaho neza no kwa nyina Na mwari wumbega ikinyesha nage Gusa kuvara sitombora Nuwo byanze arakocora Tubaho neza no kwa nyina Na mwari wumbega ikinyesha nage Iyi generation ni kwe Turuhuka tunywa amabyeyi Tugeza tondo turya amadeni Tuzapfanira Iyi generation ni kwe Turuhuka tunywa amabyeyi Tugeza tondo turya amadeni Tuzapfanira
Menyari gomora, gomora, koko nitubirora Dufeda kijama, sasandare tkwite deta bona tunga mazi we Tumena mazi we Naicho nazare ngwayo, jingo kwini ziritai Nawo nazare ngayo Arangunda difite amazimano dufata kanu mu kinyarwanda dutwika tumanuka nituzapfanira
Iyi generation ni kwe turuhuka tunywa amabyeyi tugeza tondo turya amadeni nituzapfanira Iyi generation ni kwe turuhuka tunywa amabyeyi tugeza tondo turya amadeni nituzapfanira